Luka. Embera y'obudde etandise okukyuka. Ab'okukyalo batandise kumusomanga sitiika. Tino yebise musuuka. Simanyi oba anasuuka, simanyi oba anaayimuka. Yali DJ nganza obanga gwe. Yazalibwa kyaggwe. Yali akuuta turntables gashangwe. He had everything going his way. Mufubuka mulungi nga buli muwala amulwanira nti no way. Oh, babu we kati bagamba ayina siriimu. Nyama yamugwako ng'atabanga kanyama wa mukiimu. Ebiwuka byalina tebitibwa jiko oba vimu. From the way he looks, nobody ever wants to be with him. Kulwecho, emikwano gy'abadde ayina gyonna gigenze. N'abamwagala kuba bank account yali egeze. Weteke mu ngatto ze, kikyo wandikoze ng'okoze. Gense kuyisa ng'amawulu ge batoze. Luka bamusanga yetuze. Luka bamusanga yetuze. Luka bamusanga yetuze. Listen, buli mulwadde wa siriimu. Leka okusonga buli saa lw'obeera. Because exactly the same thing could happen. Mwagale nga bwe weeyagala. Saagala oseke. Because exactly the same thing could happen. Buli mulwadde wa siriimu tandika okuyisa ng'omuntu. Ng'omuntu. Yali ava ku show y'abalwapa. Luka. Teyamanya nti olunaku siriimu lwali muwanika kalabba. Olunaku lwe yali nga talina lwabba lweyasanga malayika. Ekansanga kwemu kwezo kaunti za Ausba. Yamugulira Smirn of Ice zalinya. Kaali kama omuwala n'amugamba mbu ye yali bazukamu enkeera. Kati abaluka bw'atandise okuwekeera. Eyali anoonya essanyu siriimu gw'afunyemu ng'empeera. Obulamu bwe butandise kalubanga mpeera. Takyafuluma mu nnyumba. Kati akoleza Rex. Okwerabira is incident of unprotected sex. Ace has erased his dream of ever driving a Lex. Obulwadde mubuzinze musuuka ng'ekiberibeera mu Rolex. Takyafuluma mu nnyumba. Kwa buli lwafuluma mu nnyumba abasonga baseka bagamba. Ebbugumu ly'abavubuka.
Empakanyizibwa na biwuka.
Eno ye story ya Luka. Listen, buli mulwadde wa siriimu. Leka okusonga buli saa lw'obeera. Because exactly the same thing could happen. Mwagale nga bwe weeyagala byali bigambo bya
Kristo.
Saagala oseke. Because exactly the same thing could
happen.
Buli mulwadde wa siriimu tandika okuyisa ng'omuntu. Ng'omuntu. Bacha kuwana wana kuba bakazi obayita munga striker. Bule mufu itano jama hulilo line fumu lia shaka. Neko obe mudu oba kabaka. Ngoli mune nenga striker. Slimu aja kubaka hulilizo obubaka. Slimu mulwanyi senga mgabe boya lwanyi sabazungu. Nene iba mugambe ntina jaya. Cause we are born with ace people. We calling you for backup. Oya koye ngo muweka. Omulwade seba lwacho mugobeka. Sanyukira muna yenga mudude wa
mukeka.
Oba muna kuwa tipu wa machimbi. Nonyo kutola kunsimbi. Mulago kwa gala. Gempaleza zitandiso kusagala. Mukubilizo kumire. Assist him. They said that day was when I learned my cousin team was a victim. Ace was in his body, breaking down his system. I did what I could to keep my brother alive in the hood. I understood. Joy only comes from lending a weak man a hand. A nation built on discrimination is like a house built on sand. I understand that Ace is an enigma, but we gotta find it in our hearts to fight the stigma. Reconnect with our brothers like loose lines of sigma. You got Ace in your body. This song is out for you, ma nigga. Buli mulwadde wa siriimu. Leka okusonga buli saa lw'obeera. Because exactly the same thing could
happen to you too.
Mwagale nga bwe weeyagala. Saagala oseke. Because exactly the same thing could
happen to you too.
Buli mulwadde wa siriimu tandika okumuyisa ng'omuntu. Ng'omuntu. Listen. You know, living with AIDS doesn't mean they're fixing themselves. You know, it's you living with a mother with AIDS, a sister, a cousin, a neighbor. Let's stop the stigma. It's every global citizen's responsibility. It's my responsibility. It's your responsibility. Thank you. Thank you.